all on the track.
Daga daga ding, ding dong. Najiuliza hivi muda wetu bado,
bado.
Na kama bado lini utafika? Tuondolee kiza, tuoneshe mwanga wako,
wako.
Mulika Baba, tuache angaika. Sisi tuna connection,
hatuna connection.
Ati mali turithi,
hatuna, 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 hatuna.
Hatuna connections,
hatuna connection.
Ni wewe tutegemezi,
niwe, 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 niwe.
Tubariki naspia, uweze tufanyia wepesi, na utupe kima.
Umana tujachoka, atujachoka kusubiria. Nasi tutangoja, tutangoja muda utimie. Mana tujachoka, atujachoka kusubiria. Tutangoja, tutangoja muda utimie.
Mungu Baba, tuoneshe njia zako, yeah. Tusipote, tuwage kwenye mbawa zako. Na tena tuepushe na tamaa, tusiwe wakushika tamaa. Ya leo ya siku ya jana, kwa kuna la kushindikana. Sisi hatuna connection,
hatuna connection.
Ati mali turithi,
hatuna, 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 hatuna.
Hatuna connections,
hatuna connection.
Ni wewe tutegemezi,
niwe, 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 niwe.
Tubariki naspia, uweze tufanyia wepesi, na utu.